ke papai, juju. Ke papai, juju. Kani pega ke papai, juju. Ke papai, juju. Kani pega ke papai, juju. Ke papai, juju. Kani pega ke papai, juju. Ke papai, juju. Akini angalia, juju. Namlipia bia, juju. Akini katikia, juju. Pesa namrushia, juju. Kani roga kiwe pesi, juju. Apana iwaza guest, juju. Mimi nakunywa balimi, juju. Yeye nampa henesi, juju. Akichiti muwacha achiti, mana kwangu fiti. Nasema simuachi, wafanye kwenye viti ama kwenye miti. Misi tingishiki, nasema simuachi. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju.
Nimekufa kibodo, kanipiga kipapai, uyoyo. Akija ghetto nampa dodo, to the left, to the right, can you shake it? Whine for me, baby. Now I don't be no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zangu, and I can teach you good. Enjoy your dance, let you. Enjoy your lema, joke. Say have you wash your pants, toss a lie. Do any have you do as a lie? She be na me, wake up my life. She be na me, one job this life. Just one.
Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai. Mama kipanda ndege ruka juu, juju. Tatembea kwa miguu, juju. Panda range brand new, juju. Mitapanda kiliku, juju. Hata nikikufuma ghetto na msela, unaona sipeni. Nipiga juju kibindira, soma lama.
Ati nimemwona na pimbi, anadanga kidimbwi, anakuchuna shilingi.
Niache zoba lama.
Elementi maisha kamwaga lazi, tipsi ana mabwana shazi, fote fote body room unala chazi.
Niache zoba lama pezi.
Akichiti muwacha achiti, mana kwangu fiti. Nasema simuachi, wafanye kwenye viti ama kwenye miti. Misi tingishiki, nasema simuachi.
Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai.